soundcloud.co.
It's homie, be on. I got you, my bro. Don't let me down, ekupenya down. Kukutani kumozi, kuwali ya banana, no wali ya shawamu. Ita kukumba, filale telela, my dear dealer. Chinje mi vele, we feel I'm a half sugar dadu wa malwele. Kukunsha neka, mami teku sova, ni va. Moneko tuafu, makutari mami.
Ndalamba nilibe, nilitabe na shkondi. Toku pasai.
Salila mavuto ya zasila pokota misozi leka nikuuze na alikulava mapepi malava kaleza kulipe wamene nifuna tiwe weka wamene nifuna nangu wachokapo nyuma gani zapo chikondi changa paliwe wasichienda osa enda baba na papa
tanio ndalama nilibe nilitabe na shkondi toku pasai.
High levels music.
I don't understand.